This is an MUT Radio podcast.
Yes, so is health really determined by what you only put in your mouth? Or what by you consume? Or kukhona ezinye izinto, like elements that affect your health lifestyle as well? So yes, asemahle, ma ungaphinde mhlampe utshela abalaleli ekhaya ukuthi where do you come from, who you are? Yeah, I'm sure there's some people that just tuned in that wish to know bazokuthetha nobani na namuhla.
Okay, molweni molweni futhi asemahle okhulumayo owakandrete. Ngisuka eHardingi, small town nje phela. Ngi independent distributor, Herbalife distributor, yeah. Ngiqale ngisanda kuqala
ngashanjala,
yeah, but kade ngafuna ukujoina le company leya kan Herbalife.
Okay, so what influenced you to become a Herbalife distributor?
Okay, like into qala ngangisafunda isikole. I fell in love with ama products wabo ni lifestyle yabo. Ngabona ukuthi okay, ngazi ukuthi impilo le, so nami ngiyafuna ukuyifaka kuyona. Oh yeah, okwesibili bengidingi extra income, like ngiziphantele kancane
as a student, of course, yeah. All right, so uAsemahle umuntu osemncane siyezwa mawuthi iHerbalife yaqhamuka usafunda isikole.
Yeah.
Oh wow. So we've also got another young entrepreneur coming in today, like Izolo. We had two, a musician and someone who started her own business, yeah, Yamakek. So yeah, I'll keep on updating you ngakho konke kuze nje wena lapho ologu sgeja lapho nalapho uze uchase iphumaphi and you're really missing out. So yes, Asemahle, back to you. Herbalife is all about changing people's lives to become the best version of themselves.
Yeah.
So, ngicawusichazele kabanzi ngaleso sihloko leso.
Okay, like si company vele emayela nabantu kubasiza. Like if umuntu ongakwazi uku like i diet yakho ngakwazi uku
uyibalansisa.
Yeah, ungazi ubalansisa i-diet yakho and futhi mhlawumbe awukho comfortable ngomzimba wakho okanye your skin. Sishintshe i-lifestyle kahle kahle, like i-habit.
Oh yeah.
Nutrition habit.
Okay. Yeah. So yes, nutrition is very important. That's why we say 80% of nutrition, 20% poor nutrition can lead to stress, tiredness, or yeah. Cela usiprefere kancane ngalokho ukuthi inutrition ibalekeke ngani kahle kahle empilweni yomuntu.
Okay, inutrition ibalekile kakhulu.
Yeah.
That's why kule company sithi 80% nutrition then 20% gym.
Oh, okay.
Like into idlayo yona ibalekile. Khona ungazukhathala, like uvuke ekseni ukhathele and ubalekile thina asi promote ukuskipa ama meals. Like breakfast ibaleke kakhulu
ukuze
izokhava pa, like izokubooster like
your immune system.
Yeah.
Okay, ngiyathola.
Then gym ke 20% usungahamba kuyenza ama workouts ke.
So ukudla kubaleke kakhulu
kunokuthi kubaleke kakhulu, yeah.
All right, ngiyathola. But then again, kuhambisana nakho futhi ukujim.
Kuhambisana nako, like a comb.
All right. So the environment can affect you as a wellness coach. How does the environment affect you as a wellness coach?
Like mo abantu hlala nabo. Ikakhulukazi kwi indawo esihlala kuyona, like a small town. Engikhule endaweni aba angicabanga ukuthi ba believe le endaweni indabeni ye fitness and nutrition.
Yeah.
Yabo. So yang affecta kule affecta kakhulu mengisanda kuqala ngoba bengivele ngifile ngazuthi lento engenzayo ayikho ngoba abantu bengihlala nabo abekho kwinto engenzayo, like abekho kule mindset engiyona kule lifestyle ngifuna ukuyenza, like kushintsha impilo yami, like abafuna ukubona. Angijwayelekile uma bengafuna ukubona kubanzima kuwena, kodwa kumele futhi ukhohle ukuthi uqale, why uqalile.
Okay, so yeah. Indlela overcome ngakho lokho ungakhohle ukuthi wena why uyiqalile lento iqalile. Okay, so how can physical fitness without proper nutrition affect your body?
If you have poor nutrition,
yes,
got to be a gym. okokuqala ngeke uzobona ama results.
Okay.
Okwesibili angeke uzube nawo leyo energy for i workout yakho, like ngeke uzwazi nokuqeda ngiyacabanga.
Okay. Ngeke
uzwazi nokuqeda ama results wano uzothola. Okwesibili uzokubangela nokugula. Yeah, uzokugula.
Ay, kuyazwakala, kuyazwakala
sis. Ngamagunya kanjani?
Udloma kunya kanjani
nje? Yeah, bakhona, like bakhona like abantu ama client,
sifuna
bakutshela ukuthi hey coach, bengiphuza le tie lakho yo TN multi fiber,
angikhamba ngiyiphi.
Kodwa uhlanganisa namagunya nama fries
angazi. So this is not like a chemical or ngizothina transplant yokuthi manje usuyashintsha ngenxa yalokho. Okay, sorry about my voice. I'm struggling very much namuhla. Yeah, I'm sure now uyazwela. So okay, asithi manje ngumuntu ojimayo. Kuze ngibe umuntu ohealthy, mhlambe ayipi imethod engayisebenzisa ukuze ngigcine ngifinyelele kulama results engiwadingayo.
Okay, Google like kule company sikuyona itabali kakhulu ukuthina isikhathi.
Mm.
One isikhathi siyasebenzisa ngaso sonke isikhathi. Isikhathi for kumele ube ne meal plan.
Yeah.
Your meal plan is very important. Ukuthi ekseni like uphuza amanzi like warm water before anything, then ungene ku breakfast, then you yabo after breakfast to snack. Akusho ukuthi like sisi jamme sithi kwi good nutrition aw snack, but sinama snacks are, yeah, sinama snacks are right for yeah le kunjani health.
Okay, asithi manje sengifuna ukuyo gym, ngiyakuzwa kwama snacks mhlambe khona umuntu uthola ukuthi njalo nje yena me gym nje ushaya isifuba nje, siyabona isifuba singaka kodwa ingala ngathi angisafuna ukuthi
okay akumele focus kakhulu kwi kumele uyazi i body goal ya vele body goal yakho, unga focus entweni one, like unga focus kwi chest kuphela, unga focus kwi gainer i muscle like engalweni, ungagqilaza ama muscles wakho and kubalekile ukuthi urest.
So rest is also quite an important resting mhlambe in what man now ukuthi manje awenzi lutho noma you sleep you
okay okay u resta kwakho fan uqhubeka vele ne nutrition yakho like ubheke indlela odla ngayo u rest like jogging ngalolu suku uthi okay ngirestile
namhlanje you're not touching weights. Okay, all right, so wena ke njenge herbal life distributor yabo. What do you do to reach your goals? Yazi ukuthi uyasiluleka thina, wena ke what are you doing currently?
Okay. I-gym yona like ngiqalile i-gym. Into eyenza ukuthi ngiqhubeke kakhulu like in nutrition, like mangidla into engidlayo. Ngenza sure ukuthi noma ngabe singingenayo imali ye-gymini, ngiya workout endlini. And ni nutrition yami ngiyayigada into engidlayo. Ngiyayi ukuthi like mhlawumbe mase ngiphelela ama products ngaleso sikhathi ngizodla igwinyi. Ngizodla iziyoqhumbaza
ngizoba khona lokho nalokho nalokho.
I mindset yami ithi ngiyazazi ukuthi ngiyenzani and ngifuna lento.
Oyifuna.
Engiyifunayo, ngingayididiswa ngokuthi ngaleso sikhathi ngibhekene nani.
So ungam encourage uthini umlaleli ekhaya ofuna ukuthi naye aqale manje ajime, because siyazi ukuthi akuyona nje into ovuka uma uyenze. Mhlawumbe ungavuka namhlanje ey kusasa uzuthi ngeke yabo.
Siyabhekana nalokho nathi like ubone nginawe namhlanje ukuthi ayi namhlanje akuvumeni futhi ayikho into engayenza. Kodwa ke Moses ukuthi ufuna mihle ngisho kanjani even nama clients wami angivele ngithi into ithenge ngoba mina ngifisa ukuthi uthenge ngeze ngisho ukuthi ujime wena ubona ukuthi ngeke akugeza
akuvume.
Yeah, kodwa into engisho isuka ku motivation wena ufunani wena ufunani ile nto engihleli.
Okay, so it's more about physical health. In nutrition vele into ekhona ka herbal life, but now we are based on physical health. So okay, asithi manje sengiyajima ke. What items should I wear? Should like ujini uyaqhokeka?
Kanjani impithekile?
Yeah, so usichazele nje ukuthi
kumele ugqoke nje ube comfortable, like noma ungaqhoka ama trousers yakho le yabo ni impahle ekhululekile njengale I know. Kodwa ndikhululeke.
Yeah.
mawujima ugqoke futhi nesicathulo esicomfortable
yabo
ukuthi noma ngabe yini ungampintsheki
ukwazi ukuba free
umnyakaza perfume lokazi thona ukuphefumula ungathi nje uya lifter njini ukubambilisisa manje angeke.
So do you believe more ukutheni ukudansa ngiye ngizokuthola is choreographing or choreography or whatever that is ukudansa lokho kwenziwa uSomiza I'm sure ukubona is it more powerful than lifting weights like being physically active like cook jogga
yeah ku angiphela uyanyakaza uyanyakaza umzimba uma udansa lo mdansi lo
uyazi
ngikho but the for sure like
yeah
yeah
so it's more healthier than ukuthi ubambe insimbi ubhekane
yazi ubambe insimbi kubalekile kakhulu ungashaya ama workout nje ekhaya ungaliftanga ziningi into engazenza ngaphandle kokulima
ngaphandle because ama expense aqhamuka nawo nama nutrition it becomes hectic and
yeah
okay so as it manje okay can you describe what type of products you have in for us as customers
maninga khulu ama products esinawo kodwa singaqala ngayo breakfast
we
breakfast yetu sinetiye
yeah
sinetiye itiye lona li powder
yeah
powder lihamba ne li lithandana kakhulu ni multifiber
okay.
Multifiber yona it grabs and traps ama fats then I will flush out the system yako
okay
then isibe ne shake mix formula 1 shake mix yona isebenza ngobisi ngai eda nangama personalized protein powder nama PDM like ama kuningi nje kuningi then for ama thermocomplete are for weight loss ama herbs kuningi ama pills ama collagen bekhona nawe gena ke like for ilo can sine Herbalife 24 yama sports especially yenzelwe u Cristiano Ronaldo umdlalo webhola ya move ukuthi umuntu nje ufocus kakhulu ekujimeni umdlali uyagijima wenza ini and futhi ngifuna ukugaina imuscle noma ufuna ukuthi uzongena ko prolong ungena ko ko lokhu njana ko endurance ama strength ama hydrates like muthi like throughout i workout uphuze yona i SR7 uphuze into ezokunikeza amandla amandla i lift off yabo kuningi bese sibe nama snacks ke maningi
akhona ama snacks
akhona ama snacks
ngiyalithandela phela konqamncwe
sinako nokweskin futhi yeah skin care
so if you've got skin so ni kahle no doktela bethu nini
yeah
because ngiyabona ukuthi ngathi ngidila ne health the physical fitness health in many ways such as skin such as weight loss weight gain ngikuphi ningakwenzi bena
singakwenzi treat cancer kusiyani lokho esigakwazi nayo into kanjalo but mo sticker ku nutrition good nutrition siya prevent ukuthi ube ne illness illness problems yes.
So can stress affect ukujima kwakho?
Yes. Mina ngisanda kuqala angifuqa bam before Herbalife ngangine stress kakhulu and we stress sami ngangadli cabanga ke bongadli
so nutrition ngena
yabo so ngena kwenye indawo skipa ama meals mhlawumbe ngidle kakoda ngoso ngilale kuphela leyo nto engangiyenza so stress bese ngiaffect kakhulu kodwa ngoba ke manje ngingasho ngithe no.
So you've overcome your stress.
Yeah,
so uyavuma ukuthi mhlambe stress affects your health in many ways.
Yeah.
Okay. Yeah,
affects kodwa ke uya into engihleli ngisho ukuthi wena ufuna ukuzibona ulaphi. Ungasivumeli stress ukuthi sikwenze ukuthi uwe like u stop
ejibini
kanye yeke ima products kanye yabo.
Okay.
Ekanjani?
Okay, asithi ke manje sengifuna ukuza kasemahle lapha ePoitin in Durban. Yeah, Durban Central, right?
Yeah.
Mhlambe ngingamthola lapho asemahle before sibe naleyo meetup.
Okay, ungangithola number yami, number yami
0740418365. Okay, please
0740 ngikhona ku Facebook asemahle njeje ngikanjalo nje asemahle njeje then ku Instagram ngomaduna mahle
Isixhosa awusipelele unjeje
cha. Unjeje NJEJE.
Okay, uma then uma abantu ba
Maduna mahle like
oh, Maduna mahle.
Mahle ya.
Is it double A? Umaduna then amahle
awu. Maduna mahle.
Hlangene.
Yeah.
Ah ngenzela ukuthi no no sexofa lapha ya ezukuthi cha no ucofa kanjani. Okay, I really enjoyed talking to you today.
Nami ngiyajabula ukuba la.
I get that a lot these days. Asingiqala ukuzifila nami kanjani. Okay, so since ngu Questa namhlanje my voice is kind of ill. Ngitsange ngidlala u Questa. Okay, thank you very much Asemahle.
Shapo.
This is an MUT Radio podcast.